It's another classic from Genuine Studios Production.
This Foxman again.
No doubt about it.
Not forgetting. Chauzy's on the beat.
Yesu Kirisitu mwana wa Mungu iepo zabwera paziko la pansi azakwezedwa ndi atate yake kutaza weruze zikolose ndithu azayambofusa umozi azayambofusa wanu bayi wanu era mbale iwe
mbale
mulongo iwe Wenzo chita chani paziko
Pale
Wenzo chita chani paeti
Mbale
iwe
Pale
Mulongo iwe Wenzo chita chani paziko
Pale
Wenzo chita chani paeti Oro ndi mwa busa zona, oro ndi mwa mai busa zona, oro ndi mwa headman zona, oro ndi mwa headiman zona, oro ndi mwa fumukazi zona, oro ndi mwa chairman zona, oro ndi mwa DC zona, oro ndi mwa president zona, pasi kuri jalotera, azamufusa nyezia.
Mbale iwe
Mulongo iwe Wenzo chita chani paziko
Mbale
Wenzo chita chani paeti
Mbale
iwe
Mbale
Mulongo iwe Wenzo chita chani paziko
Mbale
Wenzo chita chani paeti
Abale ndialongo zonadi Mwakonzeka modani Murungata bwera lero Mungange kutichari Chifukwa Izi wakutipa ndawi ija Yomaliza Ambie murungo Azambo fusa umozi Mwana wanga, unaluchita chani paziko la pansi Nanga iwe, unanichitira chani paziko la pansi Pachifuwa ito abale anga, jendi lape Kutipa siku lijani zona, tikamu yake mungu Mutaa, ambuye nilaluchitira ni izi jizi Koma ngati, sikiko zeka palipano Abale ndialo, siku lijeka zafika Kulibe kutiaya, ambuye, nifuna nilape sopano Ayu Chawi ni mwaino ya buino Abale ndialongo yolapa Kuti sikuli jega kafika Nditu tika yake nditu mwambamu Tika lowe ufumu Waku mwaba tika sangalare Pamozi Ndi ambuye mungu Nditu pasikuli jalo maliza
Mbale
iwe
Mbale Mulongo
iwe
Wenzo chita chani paziko
Mbale
Wenzo chita chani paeti
Mbale
iwe
Mbale
Mulongo
iwe
Wenzo chita chani paziko
Mbale
Wenzo chita chani paeti
Not forgetting Honorable Masao Soka Zungula Tembo Sinda for Suez No doubt about it Not forgetting Brother Mwale Boma la Sinda Kumene Wind area
no doubt about it. Chao Zizo, Jenai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
It's another classic from Genuine Studios Production.